kujja kwa mukaire.
Abaka chiko kebye idembe lyo abuntu mu district ye Palisa bevuiremu obatandika bwa kusomesa bantu kubiga magana kubya idembe lya ibwerye byo isibali kwe yagana ngati bali kolanganga mu bintu ebibasanyire enkiri kubalu ikiri kubalesanga okutuka akola kaye ebiri kubanganga nga bikontana ne idembe lyo abuntu balobola yekyo kubanga bali kufumbizanga mu bwana obukali okwetuka ebiye kinaga itako okuva kuba mulekwa nibana mwandu n'abasadde okuleka obuvunanzibwa bwaibwa maka babulekera obwabakazi nabula Fatuma ng'ono n'omutabaganyi ow'ebyebye eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ye Palisa alikuba ati abasadde abangi abali kukakanga bagala baibwa okujja okufumbirwa nga benda okubefuniramu empiiya ate ng'abandindi bali kumala baalekanga amaka gaibwe mu mbeera edita saana kino kyaleetamu okweyagaana ng'abaana oluisi abalala bajja okulowooza nti ensuubira obufumba bwenaaba mbugiremu n'obwidde okumbeesaawo obukalamu okwalinga Chad Michael gye mwagaaniriza.
Ate wabaawo ensonga mu byaleero oluisi maama bali kunenya ate omuwalawo yafunire kidda n'oluisi niwokimaite oluisi maama wange tokimaite n'atyanisa otwiza nga ba human rights otuwanirire eddembe lya muntu omwana ono ayinza okuba oluisi yafunire kidda ye nanga tiyeetegekeiro oyinza okumunenya n'atyantwiza ntukwatagana n'ensonga gino tuwona engeri omwana ono gy'asobola okuyambibwa omwana oyo gw'abyaire oluisi ne bamuyamba omusajja yena mulwaire kidda nategeera ati o omwana ogunabyaire kidda ogunabyaire nina okumuyamba kale iswe tuli mu iddembe ya kuwanirira omuntu tugaita nsonga egiremere kubanga oyinza okuba eno kati naye naabo balisiyana eyanyamba human rights oizanga tosasuire waire kikumi naye twemererawo tugaita ensonga.